Blog Talk Radio.
Na na na,
Abanyarwanda abanyarwandakazi bakunzi baraditeme bakunzi b'ikiganiro urwatubyaye twongeye kubasuhuza kandi tubifuriza amahoro n'imigisha bituruka ku Mana. Twongeye kubaha ikaze mu kiganiro urwatubyaye cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 16 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2023. Ikiganiro cy'uyu munsi muri kumwe nanjye Anicete Karege, nkaba kandi nanone mfatanyije na mugenzi wanjye mumaze kumenyera ariwe Maitre Valentin Akayezu, ngira ngo nsabe niba anyumva asuhuze abadukurikiye hanyuma tubone gutangira ikiganiro. Valentin, uranyumva?
Ya, ndakumva Anicete, ndakumva neza rwose. Komera, ndakusuhuje ndetse n'abandi bose turi kumwe muri iki kiganiro, bose ndabaramukije.
Urakoze cyane rero. Ubwo reka nongere nsuhuze abari ku buhanga bw'ibyuma badufasha kugira ngo amajwi yacu abashe kugera aho bishoboka hose. Mu kiganiro cy'uyu munsi twakise ngo nk'uko wenda abari kuri YouTube babashije kubibona ngo Kagame mu mpungenge ziterwa n'uko umuryango mpuzamahanga uri kurebera irangira ry'ubutegetsi bwe. Iyo ni titre, ariko tukaza mu by'ukuri kuganira ku nsanganyamatsiko zigera kuri eshatu. Turaza kugira icyo tuvuga ku masengesho yabaye kuri iki cyumweru i Kigali muri Convention Center, amasengesho bita ngo ni Breakfast Prayers, amasengesho ahuza abayobozi n'abandi bantu bo mu ngeri zinyuranye. Turagira icyo tuyavugaho gatoya, hanyuma turavuga kuri raporo y'umuryango uharanira uburenganzira bw'ikirema muntu Human Rights Watch wongeye kugaragaza bidasubirwaho ko muri uyu mwaka urangiye 2022 FPR yakomeje gufunga urubuga rwa politiki. Hanyuma mu gice cya nyuma cy'ikiganiro turaza kuganira ikibazo nanone cy'uburasirazuba bwa Congo gikomeje kubingora abahizi, aho noneho M23 amasezerano y'u Rwanda yayihaga kugera ku munsi w'ejo ku cyumweru ku itariki 15 ngo abe yavuye mu birindiro isubire bari bayibwiye kujya mu kirunga cya Sabyinyongera. Ngo ubu rero iyo yavuze yuko ngo idashobora kuva mu birindiro irimo ngo bisigire abo yita abajenosideri ba FDLR n'ingabo za Congo. Nizo ngingo numva turi buganireho. Sinzi Valentin niba nzibuze zose uko twari twazitekereje, ariyo nibagiwe nayo wanyibutsa mbere yuko dutangira.
Wenda twaza gukomoza gatoya umwanya ukunze tukagaruka kuri cya kibazo Leta y'u Rwanda ikomeje kuzamura kirebana n'ikibazo donc ikibazo kirebana ngo na genocide iri gukorwa noneho tukareba mu by'ukuri ese Leta y'u Rwanda ibishyira gute muri contexte. Ese contexte ndimo ndashaka kuvuga contexte Leta y'u Rwanda ibishyiramo yaba ihuye n'uburyo amasezerano mpuzamahanga ateganya imihanire n'imikurikiranire y'icyaha cya jenoside abiteganya uko abiteganya. Ese mu by'ukuri numva twaza gukomoza kuri icyo kintu kuko muri iki cyumweru nakurikiye ikiganiro cyakozwe mu cyumweru gishize, ibiganiro bibiri byaciye kuri RBA donc kuri Radio Rwanda na Televiziyo y'u Rwanda. Ikiganiro kimwe cyari kirimo mukuru Arindale umuvugizi wungirije wa Leta y'u Rwanda, kikabamo n'uwitwa Dr. Tombola Gustave, bavugaga ku birebana n'ikibazo cy'impunzi z'abakongomani. Noneho ikiganiro cya kabiri cyabaye ejo ku cyumweru nabwo kigizwemo uruhare n'abapropagandiste b'i Kigali harimo uwitwa Gatetero Umuriza na Tom Ndahiro nabo bakomeje kuvuga ku kibazo ngo cy'ubwicanyi bukorerwa abatutsi b'abakongomani. Noneho ibyo nibyo byaneye kwibaza nese aba bantu kontekste babishyiramo koko ihuye n'uburyo amasezerano mpuzamahanga ateganya kandi akanahana icyaha cya jenoside yo abiteganya. Naho ngaho wenda twaza gusa nk'abaza gukomoza.
Numvaga n'ubundi turubigarukeho tuvuga kuri kiriya kibazo cy'uburasirazuba bwa Congo, kuko nyine wumvise nabonye Twitter y'umwe mu bayobozi ba Congo ba M23 nako avuga yuko nyine atava mu birindiro, nari maze kubisubiramo mu kanya, batava mu birindiro ngo babisigire abajenosideri, abo yita abajenosideri n'aba FDL n'ingabo za Congo. Ubwo rero twabijyanira hamwe kuko urumva no mu Rwanda bavuga abo izo mpuguke zabo ku bya jenoside, bavuga yuko nyine hari jenoside itegurwa, babihera yuko abo bantu bahunga muri Congo baza mu Rwanda bahunga ubwicanyi bakorerwa. Ubwo nibyo wenda tuza kujyana na ndaza kuguha umwanya ubidevelope ku buryo buhagije. Urakoze cyane. Rero reka dutangire ikiganiro noneho duhere kuri aya masengesho bise breakfast prayers. Ni amasengesho ngo ahuza abayobozi bakuru b'igihugu, abonye ko n'umukuru w'igihugu nyine Perezida Paul Kagame yari ahari, ngo bakibanda cyane ku bakiri batoya, ariko harimo n'abantu b'abanyamadini cyane cyane abikorera ku giti cyabo. Ni amasengesho baba buri mwaka agamije gusabira igihugu. Nagombye kubanza kujya muri byinshi, wowe nk'ariya amasengesho uko yabona guhuza abantu ngo baze gusenga abakuru b'igihugu, wowe observation general uyabona ute? Mbere yuko wenda nza kukubaza ibibazo byihariye, ariko uko uyabona nk'iyo wumvise ngo batumije amasengesho ahuje abantu b'ingeri zose bagiye gusengera igihugu, wowe ubyakira ute Valentin?
Urakoze kuri icyo kibazo. Mu by'ukuri navuga yuko biriya ntabwo ari amahuriro y'amasengesho, cyane cyane ko na benshi mu bahagaragara ari abantu bagaragara mu migirire, mu bikorwa byabo no mu myitwarire yabo kutemera Imana. Sinshaka kuvuga donc icyo nshaka kuvuga kwemera Imana, abantu benshi bavuga ko bemera Imana mu magambo, ariko burya kwemera Imana bigaragazwa na n'ibikorwa, bigaragarira mu bikorwa, bikagaragarira mu myitwarire, bikagaragarira mu buryo ubana n'abandi. Noneho rero iyo bije ku bayobozi b'igihugu, kwemera Imana bigaragarira cyane cyane mu buryo navuga ubutegetsi bushimangira amahame nk'abiri y'ingenzi. Ihame rya mbere ni ihame ryo kubaha ubuzima. Ihame ryo kubaha ubuzima, ubuzima bwa muntu. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, wenda tunagiye no mu itegeko nshinga buriya mu ngingo za mbere zirebana n'ibirebana n'uburenganzira bw'abantu, kuko mu itegeko nshinga buriya haba hariho icyo bita charite, donc icyo nakwita nka charite des droits de l'homme muri constitution, haba harimo iyo parti cyangwa icyo bita bill of rights mu cyongereza, ikubiyemo ingingo zirebana cyane cyane n'uburenganzira shingiro ikire bukwiriye cyangwa se bugendana n'ubuzima bw'umuntu ariho. Rero ihame usanga nko mu ngingo, niba nibuka neza nago constitution irebyemo, ariko niba nibuka neza ni ingingo ya 10 ivuga ko umuntu ni umunyagitinyiro. Urumva rero niba byaranditswe muri constitution ko umuntu ari umunyagitinyiro kandi akaba intavogerwa mu burenganzira bwe, ni umunyagitinyiro kandi ni intavogerwa, ni ukuvuga kubaha ubuzima. Iryo rero mu myemerere y'Imana mu bantu bavuga ko bubaha Imana ihame ryo kubaha ubuzima nicyo kintu cya mbere niyo ndangagaciro ya mbere y'ubutegetsi ni ukuvuga ubutegetsi budashingiye kuri iryo hame butagendera kuri iyo ndangagaciro yo kubaha ubuzima ubuzima bw'abantu ubuzima bw'abenegihugu iyo mitegekere nta mana iyirangwamo wihangane jyewe njya nsoma bibiliya soma bibiliya cyane hari abakristo bakunze gufata urugero ku mwami witwa Dawidi ni umwami w'intwari imana ivugaho ibintu by'ibitangaza bikomeye cyane ariko kubera yuko muri kampanye zose Dawidi yakoze yaranzwe n'ikintu cyo kumena amaraso cyane ibyo byatumye imana imwima privilege ikomeye cyane ni nko kuvuga ngo ku bwami bwawe nta kintu cy'ikimenyetso kizigera kirangwamo ko imana yabanye nawe kuko ubundi yari yaragambiriye kubaka urusengero temple y'imana nk'ikimenyetso gikomeye cyane ari ikintu agendana ariko imana iramubwira ngo ntago wowe ushobora kunyubakira urusengero kubera yuko ibiganza byawe byuzuyemo amaraso rero ubutegetsi bwubaha cyangwa se buvuga ko bushingiye bwubaha imana abategetsi bubaha imana ikintu cya mbere kibaranga mu mikorere no mu migirire yabo ni iryo hame ryo kubaha ubuzima bishobora no gutuma imana imanuka bikagaragara ko iri muri bo imana yari ibwiye Dawidi ngo ntago uzanyubakira urusengero ngo ahubwo uzagukomokaho ni we uzabinkorera kuko we ni clean nta kibazo afite we ibiganza bye biri propre ni we uzanyubakira urusengero umuhungu we witwa Salomo wamusimbuye ingoma ye yaranzwe n'ibintu bibiri kutamena amaraso amaraso yamenetse ku ngoma ya Salomo ikindi cya kabiri igihugu cye l'economy dipe iba prosper igihugu kiragendererwa kiratangarirwa cyane ariko noneho habaho ikintu cya gatatu cyitwa la justice sociale donc Salomo yari el wando la justice umwami w'ubutabera iryo ni ryo hame nashakaga kuvuga la justice sociale ubutabera igihugu ubuyobozi cyangwa se imitegekere irangwamo ubumana irangwamo imana donc ahantu hari ikimenyetso cy'ubumana nicyo kintu cyitwa ubutabera ubutabera turabivuga mu mivugire yagutse tutibanze muri bya bindi bikorerwa mu nkiko cyangwa se mu banyamategeko n'iki ntabwo ariho ijambo ubutabera rigarukira ubutabera ni ijambo rinini burya iyo uca akarengane iyo urwanya ruswa iyo ubeshaho abantu mu burenganzira bwabo iyo ureshyeshya abantu iyo ukorera abantu ibibakwiriye iyo ni guvernance yimakaza ihame ry'ubutabera ni imiyoborere yimakaza ihame ry'ubutabera dans ce système de justice icyo twita la justice sociale rero ayo mahame abiri nari mvuze ihame rya mbere ryo kubaha ubuzima n'ihame rya kabiri ryitwa ubutabera nibyo bimenyetso bikomeye cyane by'ubutegetsi burangwamo n'ubumana ibyo ni nabyo n'Imana mu bindi byose yagiye ivuga n'ibyo bintu yashingiragaho cyane cyane bibiri kubaha ubuzima n'ubutabera ubutabera kuri bose système de justice sociale naho ngaho rero reka ngaruke ku kibazo warumbajije uti noneho mwe nari amasengesho na ubwo nari mpereye nyine kugira ngo mbanze kubwanjye nsobanure uko mbona perspective y'ubutegetsi koko bwubaha imana revarere ejo nabonaga icyo bitaga mu cyongereza ngo instilling god values in leadership ni ukuzana ngo indangagaciro ngo zishingiye ku bumana mu miyoborere mu miyoborere cyangwa se mu mitegekere y'igihugu n'ibyo bise instilling godly values in leadership. Ejo nabonaga ariyo nsanganyamatsiko yagaragaraga kuri za banderole zari zimanitse aho ayo masengesho yaberaga. Noneho rero iyo urebye abitabiriye ayo masengesho mu bategetsi bakiriya gihugu dusanzwe tuzi, tubonamo benshi uhereye no kuri Kagame ubwe, kuko hari ni turabyibuka mu 2014 hari mu 2014 bamaze kwica Colonel Patrick Karegeya, niho Kagame yatangarije muri ariya materaniro y'amasengesho muri biriya bikorane by'amasengesho, avuga yuko we adaterwa isoni no kwica, arimo arabivugira ahantu hitwa ko havugirwa Imana, hicaye abapastoro n'abapadiri n'abashehe n'abandi batandukanye, waraje ababwira ati nge singira isoni zo kwica. None warangije abwira n'abantu bicaye aho ngo ahari ngo wasanga ngo hari nabo bitera isoni ahangaha ngo kwica, ngo wasanga hari nabo bitera isoni. Arimo arabivugira kuri platform, ahubwo yagombye kuvugirwaho ibintu byo guhesha agaciro ubuzima, noneho arimo arahavugira noneho ibiza gusenya ubuzima, arimo arahavugira ibiza kwica, ibizana urupfu mu mitekerereze n'imyumvire y'abantu. Noneho akanabivuga babandi abibwira bateraniye aho ngaho bakanamukomera amashyi. Urabona harimo abantu benshi bavugwaho ibikorwa bibi by'ubugome, bakabarebe babicaye aho munyuza badani munyuza bose, ejo amafoto twarayabonaga bicaye babandi mu migirire yabo udashobora kubonamo ikiranga imyemerere koko ishingiye ku Mana. Ari naho rero mitangaruka nkavuga nti ariya ntabwo ari mu by'ukuri ari amasengesho, ahubwo iriya ni strategy politique ya FPR Inkotanyi yubatse yo gushyiraho platforme za propaganda. Donc ni nk'imiyoboro yo gucishamo icengezamatwara rya FPR nk'uko igenda ibikora mu bice bitandukanye by'inzego z'ubuzima bw'igihugu no mu madini yarahanyuze, yubaka ibintu bimeze nka kuriya, none haza hakavugirwa ibyo bintu bitandukanye kure cyane n'imyemerere ishingiye ku Bumana. Nko mu ijambo yavuze ubwe ejo, ubundi abantu bari hariya bazi ko isanzure, ikitwa isanzure l'univers, ni umurimo w'Imana. Ibyo ntagushidikanywaho, niko abakristo, niko abemera Imana, niko babyemera, nta n'ukwiye kuzana dute cyangwa se gushidikanya muri ibyo bintu. Ariko Kagame we araje atangiye kuvuga ngo ari sanse, ngo hari ikitwemeza ko ngo bishobora kuba hari izindi mbaraga zitandukanye, uri kumva? Donc atangiye gushyira mu gushidikanya irime en cause ibyo abemera Imana bo bemera ko l'univers est l'œuvre y'Imana, n'umurimo w'Imana, n'umurimo w'amaboko y'Imana. Isanzure, imyubakire y'isanzure, n'umurimo ushingiye ku mbaraga z'ubumana. We none watangiye kubishyira mu kibazo ati hashobora kuba hari izindi mbaraga, siyansi iracyatubwira ibi, siyansi dutegereje kwinatwereka ko ngo hari ibindi hashobora kuvumburwa ngo ahandi hari ibiremwa. Kandi abemera Imana bo bazi ko Imana yaremye isi n'ijuru, ku isi hashyira abantu bayo ngo bayikorere bayitunganye kandi nabazamo kugira ngo ibane nabo. Ibyo ngibyo niyo myemerere ya Gikristo. Abicaye hariya nibyo bemeraga, niba bemera koko. Nabonaga twabonaga ari abapasiteri, ariko ikibazo Kagame we aravuga disikuru itandukanye n'ibyo bemera, noneho bakamukomera amashyi. Si ibyo gusa, hari n'ibindi byinshi yatangiye yashyizemo mu kibazo bitandukanye n'imyemerere yabo. Reka ntange urugero rumwe, hari aho yavuze ngo ntago abajya gusenga buri cyumweru ngo bagira bafite icyo bamurusha utabikora. Noneho ni nko kuvuga ngo mwajayo icyo abemera abizera bita la communion de se donc iterana guterana kw'abizera cyangwa se fellowship nkuko mu cyongereza babivuga ibyo ngibyo bibirira bivuga ngo uko mubonye uburyo bwose mujye muterana mugira umwete wo guterana wo guhurira hamwe kugira ngo muramye Imana muyisingize. Noneho rero arajabwira ati mwe mubikora nanjye utabikora ntacyo mundusha bakamukomera amashyi. Donc iri contradit we arimo ara contreduiza ibyo bemera barangiza kandi ari binashingiye mu mahame y'ukwemera bagenderaho barangiza bakamukomera amashyi. Yasoza ijambo wa mudamu Yvette, yitwa Yvette kuko ndamuzi, ngo turashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika ngo kubw'impanuro yaduhaye. Kandi impanuro abahaye amagambo abahaye arakontroduiza, donc aravuguruza, arakontroduiza ibyo bo basanzwe bizera ibiri mu mahame y'ukwizera kwabo. Arabikontroduza. Niyo mpamvu rero nari ndimo mvuga nti ku bwanjye ariya ntabwo ari ahantu abantu bahurira ngo baramye Imana, ahubwo ni platform za propaganda platform. Ni ahantu ni imiyoboro y'icengeza amatwara byitwikira ibintu by'ubukristu, noneho bakaza kugira ngo baramye wa muntu bamugire igitangaza. Hari umudamu bahaye ijambo muhango narawukurikiranye ngo avuge iby'Imana yakoreye u Rwanda muri uyu mwaka wose. Araza mu byo yashimye yavuze ko igihugu kibanye neza n'abaturanyi bose. Ibyo nibyo yavuze. Ese nibyo koko? Ni ikinyoma. U Rwanda rufitanye ikibazo n'abaturanyi. Politike mpuzamahanga iri mu bibazo. Kagame ugahanganye n'umuryango mpuzamahanga. Araza ashimira ya za cogamu, niba ari cogamu yabaye hejuru yo gutesha abantu ibyabo no kubambura ibyabo ngo baratunganye umujyi aho abo bantu bazakirirwa. Aza avuga ngo iby'ubukungu bw'igihugu buri gutera imbere, yibagirwa ntiyakomoza ku kibazo gikomeye cy'inzara irimo ibica bigacika mu gihugu, ubukene n'ubushomeri birimo binuma mu rubyiruko no mu mubare munini w'abanyarwanda, abo akarengane kari hirya no hino, ibyo byose. Donc guca hejuru y'ukuri kw'ibiriho noneho bagashima bya bindi bashimagiza bigendanye nyine na ya propagande politique, nibyo bihita bifata iriya setting, iriya environnement bari barimo, noneho twebwe tugahita tuyiburamo ishusho y'ubukristu cyangwa se y'iteraniro ry'abemera, wenda tuvuge ko atari abakristu bari bari gusa n'abayisilamu n'abandi, reka tuhita tuvuga tuyikure mu ishusho cyangwa se tuburamo ishusho rya environoma y'abemera, tugahita twiboneramo ahantu icengeza amatwara rya politike ryagiye gukorerwa. Nguko niyo fonksiyo ya biriya bintu, n'ibihavugirwa ubwabyo byonyine birabigaragaza. Ndagaruka kuri uriya mu pastoro wigishije witwa Yves Castano, niba ari Yves Castano cyangwa Costano sinibuka neza uko izina rivugwa, ni umupasteri ngo waturutse muri Congo Brazzaville. Jyewe kubwanjye nibajije impamvu, ndavuga ndetse ni coincidence yabaye gutumira Yves Castano kugira ngo aze aba ariwe wigisha, ni coincidence yabaye, byagenze gute? Ku bwanjye ntabwo ari coincidence, ni ibintu byateguwe. Biravugwa nubwo tutabonye ijambo ko Perezida wa Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso yafashe position ku kibazo cy'intambara iri muri Congo yatejwe n'u Rwanda, noneho agafataho position akanamagana biriya bitero byatewe n'ingabo z'u Rwanda batera igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Perezida Denis Sassou Nguesso yabifasheho position. Twibutse yuko Denis Sassou Nguesso yari amaze iminsi agaragara nk'ubanye na Kagame tuzi amafaranga menshi FPR yashoye muri kiriya gihugu muri sekiteri z'ubuhinzi ubworozi ubucuruzi amashyamba donc ibiti ibintu byinshi cyane bashoye amafaranga menshi noneho ariko urabona yuko hatangiye kubamo ikibazo cyane cyane ko Repubulika ya Demokarasi ya Congo yatangiye no kureklama ko hari ahantu ngo haba
Valentin icyo wenda twaza kukijyana kuko hari icyo nashaka kuza kuvugaho mu kanya kirebana n'ibyo yavuze ngo arigisha abantu imirita ariko wumva ashaka kugira abacyurira wenda numva aribwo byajyana cyane ariko wenda unyemereye twabanza tukanzura ku iki ngiki cyo kubona abantu bavuga ko barasenga ariko wareba imikorere yabo ugasanga ibyo bakora atari amasengesho mu by'ukuri ahubwo ari amadini y'ibikoresho by'ubutegetsi cyangwa se ahubwo ari na kreyasiyo y'ubutegetsi yabushyizeho kugira ngo igere ku nshingano zayo ahangaha unyemereye nabanza nkanavuga yuko atari umwihariko wa FPR kuko mu mateka y'isi amadini yagiye aba ibikoresho by'ubutegetsi bwa politiki nabana nagira ngo wenda unyemereye nsubiramo gatoya kuko buriya ibintu FPR igezemo byo gukoresha amasengesho mu cengezamatwara y'ubutegetsi bwa FPR bivuga yuko mu mateka y'u Rwanda ari nka faze ya gatatu niyo mpamvu ngira ngo wenda se n'ubigarukaho gatoya ntabwo mbatindira mu nyihanganire kuko buriya abakoloni baza mu Rwanda ko mubizi mu Rwanda hari umuco karande hari imana y'u Rwanda hari uburyo bayambaza hari uburyo bazirikana abakurambere hari uburyo bakora indi mihango ijyanye n'imyemerere yabo ibyo byari bihari ariko abakoloni baje bashatse kubivanaho burundu kugira ngo bimike ibyabo buriya umwami Musinga yarwanye urugamba rukomeye rwo kugira ngo arwanye ku muco gakondo kuko yaravugaga ati mufite imana yanyu natwe dufite iyacu nta mpamvu yo kugira ngo uyanye isimbure iyacu ari nabyo ngira ngo umutware witwaga Kanuma wari za Kibungo niho yategekaga yigeze kuvuga agira ati ubwo imana zisubiranyemo ibyacu bigiye gucika kandi ubona ko atibeshye kuko ibyakurikiyeho byabaye bibi cyane icyo nshaka kuvuga nuko hari umuco gakondo urimo imana n'imyemerere y'abanyarwanda Musinga yagerageje kuyihagararaho ahangana n'abapadiri ahangana ndetse n'abantu bo mu muryango we bashakaga kubatizwa muri kiliziya gatolika ubirangira ko aneshejwe mu nyihanganire ntabwo natarikiriye ndashaka kuvuga gusa kugira ngo ngere ku bya FPR uriya umwaka w'1931 ni umwaka usa na rupture w'itsindwa burundu ry'umuco gakondo w'abanyarwanda kuko Musinga washakaga kurwanya ibyo bintu ashaka guhagarara ku muco gakondo bamuvanye bamusimbuza umuhungu we witwa Rudahigwa Rudahigwa aza ari umuntu babashije kureba neza ko azakora ibyo bamutegetse byose kandi ikintu Rudahigwa yakoze bwa mbere ni ukujya kwiga gategisimbo akabatizwa amaze no kubatizwa agiye kubatizwa nako yafashe amazina y'abantu ufashe amazina atatu Charles de Léon-Pierre umwe yari ministri de koloni mu Bubiligi undi yari guverineri wa Congo Belge undi ni nyine ni Léon Classe ni wamurambagizaga yari umusenyeri i Kabgayi kuko kiliziya gatolika icyo gihe isa n'aho ariyo yayoboraga ubutegetsi bw'abakoloni Rudahigwa rero agiye urumva yafashe umurongo utandukanye cyane n'uwa se Businga ajya mu byo bamutegeka byose aricyo cyatumye ndashaka kuvuga iki ngiki umuco karande nyarwanda imyemerere y'abanyarwanda iranduka burundu twinjira mu cy'umuntu yakwita la culture judéo-chrétienne noneho Rudahigwa agiye kubihugura mu mwaka w'1946 afata u Rwanda yakoze umuhango ukomeye cyane u Rwanda rutura Kristo umwami rwa Rwanda rwari rufite imana yarwo rwa Rwanda rwari rufite uburyo ruzirikana abasokuruza rwa Rwanda rwari rufite uburyo rukora n'imihango ijyanye n'imyemerere yarwo yararufashe arutura imana y'abanyamahanga Yesu Kristo. Kuva icyo gihe rero u Rwanda rwarahindutse twinjira muri icyo kintu ni securité judo chrétienne. Ubu ngubu njya mbona abantu b'abanyamadini cyane cyane bandika bashima Rudahigwa ko barakoze icyo gikorwa cyo gutura u Rwanda Kristo umwami, ukumva ni ibintu bisanzwe. Ariko ngiye ndavuga nti icyo gihe yabikoze wenda ise Musinga ntiyarakiriho, ariko abantu bo ku bwa Musinga bari bafatanyije urugamba n'uwo mwami Musinga, agahinda kagomba kuba karabashinga umutima. Kubera ko kuva icyo gihe u Rwanda ntabwo rwogiye kugira umuco gakondo, kandi murabibona ubu ngubu umuntu wese unyumva ahangaha hari ba Jean Bosco, hari Valentin, hari ba Christophe, hari ba Marie Chantal, hari ba Josette, ntabo ngabo nta muntu n'umwe kuva icyo gihe udafite izina ry'irinyarwanda ruhambe ry'iri Kristo twitwa ba Niseti. Umva ntabwo tucyambaza abasokuruza bacu, twambaza abasokuru abatagatifu b'abanyamahanga.
Ariko Niseti nari mfite akantu wenda gatoya, ntabwo ari deba turi bwinjiremo, ntabwo ari iki kiganiro kigamije. Kubera ko nibyo harimo ibintu byinshi byabaye bitari byiza, ariko nanone n'uwo muco gakondo Musinga yagerageje gukomeraho, okay, wari umuco gakondo, ariko ntabwo twakwibagirwa la brutalité de Royaume z'icyo gihe zari zihari nyine zabo ba Musinga. Uwo muco wabo ni wababujije
kwimakaza
za
nagira ngo wenda turaza kubigarukaona nibyo imyemerere navugaga gusa, ntabwo navugaga politiki muri rusange. Mbese uburyo idini rigenda bigirana ikintu cya konivansi n'ubutegetsi, akenshi ahubwo ukabona idini barikoresha cyangwa rimwe na rimwe akaba ari naryo risa n'iriyoboye. Nari ngiye kurangiza kuri icyo ngicyo uburyo baranduye umuco karande, bavuga ngo ubungubu ko twitwa ba Niseti rimwe na rimwe utazi n'impamvu uwo muntu yiswe umutagatifu, cyangwa ugasanga rimwe na rimwe bamuhaye iyo titere y'ubutagatifu kubera ko yagiye kwica ba Isilamu mu Yeruzalemu. Kuri icyo gihe rero ngo twinjiye muri Kiliziya Gatolika Chrétienne, singiye kuvuga uburyo Kiliziya Gatolika yagize uruhare rukomeye mu butegetsi ubwo ngubwo bwa Rudahigwa Yesu, ariko na Repubulika ya mbere n'iyakabiri. Ibyo ngibyo murabizi. Iyo ni faze ya mbere y'uburyo amadini yinjiye mu butegetsi bw'u Rwanda. Icyo nita faze ya kabiri rero, faze ya kabiri ni igihe noneho FPR yafashe ubutegetsi umwaka w'1994 yaraje isanga nyine hari icyo kintu cy'amadini, ariko higanje Kiliziya Gatolika, ariko yo izana umujinya n'inzika ifitiye iryo Kiliziya Gatolika kubera uruhare yaragize mu byabaye mu myaka y'1956. Ndavuga bati tugiye kureba uburyo tugabanya imbaraga za Kiliziya Gatolika, ariko ntabwo bagarutse kuri cya kindi bavuga bati tugiye kongera duhe agaciro umuco wacu batesheje agaciro ekada, ahubwo kugira ngo bateshe agaciro Kiliziya Gatolika bayambura imbaraga, bagiye gushaka uburyo bafavoriza andi madini aturutse hanze cyane cyane aturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo haje ibi bintu mubona by'amadini umuntu yakwita ibyaduka za Zion Temple, za Restoration Church n'andi yose mubona bari abantu bajya gusengera kwa bagitwaza n'abandi, abarya abantu bose ubundi bahuza ari abayoboke ba Kiliziya Gatolika, ariko umugambi wari ukugira ngo bambure ingufu Kiliziya Gatolika. Iyo ni faze ya kabiri. Faze ya gatatu rero niyo tugeze kuri ibi ngibi navugaga mu kanya, tugezeho ari byo bavugaga Valentin, nuko noneho FPR yaravuga iti none se bari abantu twakoresheje bakaza tugaca imbaraga Kiliziya Gatolika ni iki, kuki noneho tutabakoresha muri gahunda zacu za FPR? Niba hari ibyo twabashoyemo bakabyemera bindi, noneho bagomba kwemera no gucengeza amatwara ya FPR. Donc hari amadini ashingwa n'abantu babo bike ba FPR arahari, ariko nkeka ko hari n'amadini ashingwa na FPR ubwayo. Ari na mpamvu navugaga ko nibyo bavugaga nashaka kukunganira, ntabwo nashaka kukontrodiza biriya bintu. Ubona nk'umuntu agahaguruka kuvuga ati nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuba tubafite ni umugisha. Icyo ni ikintu kitageze amatwara gikomeye cyane. Witwaje ibintu byo gusenga. Kuko yuvuze ngo kuba tugufite ni umugisha, uba de facto uvuze ko ibintu byose mu president akora ubyemera. Ari byo abandi bamunenga, ari byo bamushima, byose urabyemera. Byari dohoze uvuga by'ubwicanyi. Biriya tuvuga byo kujya gushotoranya abaturanyi, uwo muntu uvuga ko arimo gusenga aho ngaho ababyepuza aho ngaho. Nicya nya fraze ya gatatu rero bagezemo yo gushaka ku gukoresha amadini kugira ngo bacengeze amatwara yabo. Kandi urabona umuntu sinshaka kugira uwo nsuzuga, ariko hari abantu burya babemera gato. Umuntu yavuga ati niba kame buriya muntu, niba ari pasiteri rugagi, niba ari pasiteri nako pasiteri ubwo nabamufobeje ngo ni numva babita ba apotre, sinzi uko bita amatitire akomeye cyane apotre runaka, niba bivuze ubwo nibyo. Kandi umuntu mbere yo kuba apotre cyangwa mbere yo kuba pasiteri ni umuntu wari umukada wa FPR, nta muntu umuntu wohereje watugenda ukore kuriya. Iyo rero niyo faze wenda nagira ngo izo nashaka kukungana ariko nsurinya izo faze, numvaga hari ibyo tutebera nkaho wenda nagira ngo ijambo aho tutari kumwe havuge, hanyuma nashaka kuza kugera kuri bwa butumwa bwa politiki yari watangiye Paul Kagame yavuze muri ayo masengesho, tubone gukomeza.
Wenda iby'amadini byazagira ikiganiro cyihariye, njya mbona hari ikiganiro gica kuri radiyo iteme kirebana n'iyobokamana, wenda ubwo abagitegura bazategura ikiganiro tukaba twabivugaho, wenda kugira ngo tutaza guta umurongo w'ikiganiro cyacu. Gusa jyewe ku ruhande rwanjye mu myemerere yanjye jyewe nemera ko icyo twita Eglise mu Rwanda cyagize uruhare rukomeye mu myubakire y'umuryango nyarwanda, nubwo n'ibibazo byinshi byagaragaye aba mu mibanire y'abantu aba muri politike, nabwo uruhare rw'iyo Eglise uretse na Eglise abemera bishingiye ku bakristu gusa n'izindi kominoti zari z'abayisilamu n'abandi, ariko hari ikintu gikomeye njyewe cyane cyane nshingiraho, ari naho ahubwo mbona yuko FPR yagiriye imbaraga zikomeye mu biganiro byihariye twazabiganiraho, aho mbona FPR yashyiriye imbaraga zikomeye mu kuzibya amadini. Cyane cyane ni byagaragaye mu intambara ikirangira, uruhare rw'amadini mu bikorwa by'isanamitima mu Rwanda. Buriya ari igihe tureba ku rwego rwa politike tukarebera hejuru y'ibintu, ariko ugasanga hari ibice cyangwa se na benshi mu Banyarwanda badaheruka mu Rwanda reyalite batazi, hari ibintu birebana n'imibanire y'Abanyarwanda. Uyu munsi kuba Abanyarwanda babana n'iki, FPR yo iragenda ikavuga ngo ni ukubera politike y'ubumwe n'ubwiyunge yashyizeho ngo ni amategeko yo kubanisha abantu. Jyewe nshobora guha kredi ya 20%, kuko nanone sinahakana ko ngo mbyite ngo se negatif, lobira ye negatif iri kuri zeru, no ntabwo ariko bimeze. Hari 20% ya political leadership mu gutuma Abanyarwanda bashobora kongera kubana, nge nabishyira mu myumvire yanjye nabishyira kuri 20%, noneho 80% isigaye nabishyira ku ruhare rw'imiryango itegamiye kuri leta, cyane cyane ku rugero ruri hejuru cyane yiganjemo amadini. Twarabibonye mu byo njyewe nita isanamitima, ibintu bya healing, gukiza imitima y'abantu ibikomere bya nyuma y'intambara. Amadini yabigizemo uruhare rukomeye, yaba Kiliziya Gatolika, yaba amadini y'abaprotestanti hirya no hino mu bikorwa bitandukanye. ku buryo mu misozi tutagiye muri bya bibazo bigaragara muri politike aho usanga abanyamadini abayobozi babo bagiye kwijandika muri politike barwanye bapfa imyanya n'ibindi n'ibindi ariko burya hari ibikorwa sosiyale byagize impact ikomeye cyane mu byafashije abanyarwanda kongera gusa nk'abemerana kubana hirya no hino ku misozi aho rero ndewe ni nawo mvuga ni FPR yabonye ko ibyo bintu bishobora kugaragara nk'ibikorwa bishobora kuyiteza ikibazo mu gihe yaba itabikontroye bikaba byatuma igira intege nkeya mu gukomeza imitegekere yayo nibwo noneho ikajijumurerwa ahubwo wo kwinjira mu madini no kuyacengeramo no kuyavangira no kuyashyiramo mu myanya itandukanye abakada bayo ndatanga urugero rw'idini jyewe nkomokamo idini rya Association des Églises de Pentecôte Rwanda ibyo benshi bamenyereye kuri ADP ni itorero cyangwa si idini ryite gutyo rifite uruhare rwabyo mu byabayeho nyuma y'intambara mu gufasha abantu kwiyunga no kongera kubana none FPR rero ni idini itoroheye bigeraho guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hageze noneho igihe cyo kurisenyagura burundu bazana strategi yo gucengezamo abakada ba FPR ku buryo FPR kuva plito muri ADPR kuva ku midugudu mu tugari mu mirenge kuko nayo yari yaramaze kwiyemplanta mu gihugu kwiyubaka igendeye kuri strukture z'ubutegetsi ifite imiyoborere imeze gutyo noneho bagenda FPR kubera yari imaze gusenyagura imiyoborere yayo batangira kugenda bashyiraho abapastoro b'abasirikare baba donc bariya bita inkeragutabara kareba umuntu w'inkeragutabara wari umusirikare umuideologe wa FPR bagenda babashyiramo hirya no hino barabasengera babagira abapasiteri mu bice bitandukanye urumva iyo ni strategy byarabaye no mu yandi madini isilamu birazwi uburyo uriya Shehe Swaleh Harerimana wayoboye bavuga ko yari umusirikare niba ari byo simbizi ariko niko bivugwa ari umuideologe wa FPR ni nayo mpamvu twamubonaga yirwa yamamaza Kagame hirya no hino avuga ngo umugeni wacu ngo abanyarwanda twakoye n'ibindi n'ibiki donc abo ba ideologe mu gucengera mu madini bayasenya FPR yagiye byari muri strategi yo gusenya za eforo zose ama eglise yagize mu kugerageza kongera gusana umuryango nyarwanda noneho hasigaramo amadini yihariwe n'abacengezamatwara ba FPR dewe niyo lecture ibyo wavuze simbihinyura birati ibintu bizwi umuntu agiye muri antropologie ya eglise ya fonctionnement eglise mu Rwanda yabivuga nk'uko bivuze ariko hari indi role igaragara ikomeye les églises zagize mu mibereho y'abanyarwanda mu buryo butandukanye ari nacyo kintu gitera ubwoba FPR kuko ubwisanzure imiryango isanzwe itari y'amadini yo muri societe civile bari bamaze kuyijegeza noneho ahantu hasigara hari nk'ikintu cy'ubwisanzure mu gutekereza droit d'expression hari mu madini ko mu madini mu myigishirize buriya no muri bibiliya n'ubijyamo na Yezu ubwe hari aho yatakaga imitegekere yari iriho ugasanga arimo arabwira ngo mw'abafarisayo abafarisayo yo muri bibiliya nibo bari abategetsi muri kiriya gihe cy'imitegekere y'ubuyuda Yezu yari arimo nibo bari bafite leadership Yezu akababwira ati mw'abafarisayo b'indyarya mwambura abantu mutegeka nabi mukora ibi n'ibi n'ibi donc muri bibiliya rero mu madini harimo ini liberté d'expression ishingiye kuri bibiliya noneho ibyo ngibyo rero bibangamira FPR inkotanyi kuko ibyo yambuye indi miryango ya societe civile byari bisigaranywe n'amadini byari ngombwa rero no guca amadini uwo mutwe noneho amadini agasigara mu ntoki no mu mikorere z'abayideologe ba FPR donc abacengeza amatwara ba FPR niyo mpamvu uyu munsi dufite strukture z'imiyoborere y'amadini zigizwe gusa n'abacengeza amatwara ba efe batagize cyangwa se badahangayikiye iby'ubuzima bwa roho z'abayoboke bayo. Donc ni stratégie politique yo gusenyagura ahagaragara umurongo w'ubwisanzura aho ariho hose mu gihugu cy'u Rwanda. Jyewe muri experience yanjye nuko nabizije kuko mfitanye isano nabyo, uko nagiye bibamo ngenda ngongana nabyo mbyikubita hirya no hino. Jyewe niyo lecture mbikorera, niyo experience mbikorera, vuga yuko hari ini strategy yuzu ya FPR yo guca icyitwa imbaraga z'umuturage aho zaba zishingiye hose, kabone no kugera mu madini hose bahinjira. Muri make nuko nguko nabivuga.
Bo ntabwo nta nubwo tunyuranya cyane kuko buriya ntabwo nashatse kuvuga aspect politique gusa yo mu myemerere n'amadini, ariko ntabwo nigeze wenda nshaka guhinyura uruhare rw'amadini mu iterambere ry'igihugu mu bintu uzi yuko mu bintu sosiyale by'amavuriro, ibintu by'uburezi. Ntajya kubwira nakuriye mu gipadiri, donc ntabwo twayinyura role yabo, gusa nashatse kuvuga aspect politique. Ariko nk'uko bivuze wenda umuntu yazabishakira n'ikiganiro cyihariye, umugenzi wacu wagombaga kuba ari kumwe natwe muri iki kiganiro wenda agize impamvu, ariko yabonetse umuntu uri mu by'amadini cyane, twazashaka uburyo dukoraho ikiganiro cyihariye tukabiganiraho, kuko ni n'ikibazo sensible cyane wenda dushobora no kutanumvikanaho, ariko kuba abantu batabivugaho rumwe ntabwo bivuga ko bataziganiraho. Nagira ngo ngaruke kuri cya kibazo wari utangiye kuvugaho cyo kwa Denis Sassou Nguesso, wenda ushobora kuba nawe yarafashe position muri ikibazo cy'uburasirazuba bwa Congo, ariko mpereye kuri ibi bintu Paul Kagame yavuze muri aya masengesho ntabwo turayavaho. Yaravuze ati yashatse kwigisha abantu imilitari, naho yahereye avuga ko isanzure ari ikintu kinini cyane, isinga ingana n'ururo, akavuga ati urumva n'ibisarururo twebwe turangana iki ko tutaheraho kwicisha bugufi. Tukagira ngo ko Paul Kagame yabonye ikintu nkibonekerwa, mbese rimubwira yuko kwicisha bugufi ari byiza kuko ubundi tutabimuziho cyane. Ariko noneho mu kurangiza niho twaje kubona ko mu by'ukuri atari we kwicisha bugufi, ntabwo bimufataho kuba embryo, ntabwo ari ibye. Aho yashaka kubwira ni abantu bafitanye ibibazo muri politiki, cyane cyane abayobozi b'ibihugu bikomeye ku isi bimaze iminsi bimubwira kurekura ubufasha aha M23 iyogoza uburasirazuba bwa Congo. Noneho rero ubwo niho twumvise yuko bya bintu yitaga imilite mu by'ukuri atari ibyo, ahubwo ari ibyo yashakaga gushyira ku bandi. Nkaba rero nagira ngo Valentin ubwo ufata akanya nzi yuko iryo jambo nawe warikurikiye cyane, ugira icyo uri kumuzaho. Turabiganisha no mu burasirazuba bwa Congo, nubwo muri Congo ngo tuza kugaruka kuri kariya kantu ka M23 yavuze ko idashaka kurekura ibirindiro nk'uko yari yarabyemeye mu masezerano y'u Rwanda, ariko uhere ku icyo hanyuma ubwo wakomuza no kuri cya kindi wari watangiye umubare kubona nari naguciye mu ijambo, uvuge icyari kiri ku mutima ukomeze.
Reka ahubwo abariho mpera nari ndimo mvuga ku kibazo cy'uriya mupastoro wigishije muri ariya masengesho y'ejo, uriya Munyakongo Brazzaville Yves Castino, niba ari Castino sinibuka izina rye neza, ariko ndumva ari aho ngaho byerekeza, wenda ushobora kuba nibeshye kuri iryo rya Castino ari ukundi bivugwa. Navugaga ntese ku bwanjye nibaza ni yaba ari coincidence byari ari ibintu gusa byahuriranye ko Castino yaje agahabwa umwanya ngo abe ari we uvuga ijambo ryo kwigisha muri ibyo byiswe amasengesho, cyangwa ni ibintu bifite strategy koma impamvu byari byateguwe. Jyewe nkongera nkagaruka nkavuga nti iyo ndebye uko umwuka umeze mbona yuko ari ibintu bitari biguye nk'impanuka, cyane cyane ko uko tumenyereye imikorere y'inzego zo mu Rwanda, iyo Kagame hari ibintu ari bwitabire habanza gukora ikintu cya scanning bakora scrutiny donc ni nko kugira gute kubanza kureba buri muntu wese uri buvuge ninde n'icyo ari buvuge n'igiki n'igiki binyibutsa Rwanda Day ya Chicago abantu bazakurikire YouTube ya Rwanda Day yabereye Chicago sinibuka umwaka niba ari 2014 cyangwa na kangahe bazabibona nibakurikira za video zayo none harimo nyine muri wa mwanya abantu baba babaza ibibazo harimo abatangaga amagambo harimo umuntu wasabye ijambo noneho bivugwa muri za mikoro biravugwa neza bikumvikana noneho ugiye kumuha mikoro yari umugore n'umugabo noneho umugore abaza mugenzi aravuga ariko se ngo uriya muntu nguramuzi ngo ninde ni nk'aho kuvuga ko tateguwe yaba tugiye kumuha mikoro tutamuzi bituguye gutyo turamenya ari bubaze ibiki turamenya ari buvuge n'ibiki abazashaka gukurikirana YouTube ya Rwanda Day yabereye Chicago bazabyumva neza n'ibintu byumvikana mu majwi cyane nashaka kuvuga rero ko iyo scrutiny cyangwa se iyo scanning babanza gusikana bakareba ninde uri buvuge ninde mutumirwa n'iki bakabireba strategicoma kugira ngo noneho barebe babe bari rushire ko ibintu biri buze gutambuka biri mu murongo w'ibyo Kagame ashaka kumva ndetse bitanyuranyije na gahunda za leta ye rero naho ngaho mera nkavuga ni kubera iki Yves Kassano umunyekongo wa Brazzaville ni ukubera iki hamaze iminsi havugwa yuko Perezida Denis Sassou Nguesso wa Congo Brazzaville yaba yaranenze cyangwa se yaramaganye biriya bitero umutwe wa M23 donc na Kagame ubwe bakodong yabivuzeruye yamagana ibitero u Rwanda rukora kuri Repubulika ya Demokarasi ya Congo yitwikiriye umutwe wa M23 noneho ayo magambo niba yarayavuze kandi twari dusanzwe tumenyereye ko hari ikintu kimeze nka harmonie diplomatique hagati ya Kagame na Denis Sassou Nguesso noneho bikagenda bakaba baranemereye FPR kujya muri Congo Brazzaville bwa bucuruzi bwayo igushora mu nzego z'ubuhinzi mu nzego z'ubwikorezi mu nzego z'ubworozi mu bucuruzi bw'ibiti amashyamba n'ibindi byinshi bitandukanye kugeza naho babona n'ubutaka bunini cyane ngo kuko twabonye mu minsi ishize Repubulika ya Demokarasi ya Congo yerekana abamaneko ba FPR bafatiwe muri Congo bari mu bibanza bagiye bagura hegereye ikibuga cy'indege cya Njili noneho urabizi ko biriya umujyi wa Congo Brazzaville wa Brazzaville na Kinshasa ni imijyi ifitanye yegeranye bivugwa ko nahaguzwe ubutaka muri Brazzaville henshi nahashyira neza kuri kiriya kibuga cy'indege cya Njili noneho rero inzego zishinzwe iperereza rya Kinshasa n'iza Brazzaville bakaba baravuganye kuri ibyo bintu noneho bibikana kubitiraho n'amagambo na pozisiyo ya Perezida Denis Sassou Nguesso noneho nkavuga ni kubera ukuntu FPR iri kwiyemplanta muri Congo Brazzaville ni ukuvuga ngo ikeneye abalobi bayo biciye mu bantu nk'aba ba Yves Kassano batumiwe ko bazajya bagenda babikoreshe mu madini yose bavuge Kagame neza bagire gute ni nko kuvuga ngo bwa butegetsi bwa Denis Sassou Nguesso ngo nibutangira kumureba nabi hariho imbaraga zo muri societe civile zo zizaba zimuvuga neza kuko iriya ni strategi Kagame ajya akoresha kuvuga aragenda agatora abantu bameze nk'aba influenceri mu gihugu runaka haba mu madini muri za societe civile muri politike n'iki noneho ku buryo wa muyobozi w'igihugu we wari utangiye kumunenga asa nk'uri buze kunigwa ijwi rye rikaba rito kuko abantu bamubwira ati no nta kibazo gihe ariko kiriya gihugu ni igihugu cyiyubatse babonye uburyo Yves Kassano amuvuga ngo nyuma y'Imana ngo na Yezu ngo n'umwuka wera ngo Kagame ngo niwe muntu uza ku mwanya wa kane ngo mu bantu bamubera donc bamuha inspiration mu bintu bya leadership. Donc kuri we Yves Kassane yavuze ngo le père, le fils, le Saint-Esprit et Paul Kagame. Nibyo bintu yavugiye mu masengesho. Nabivuga ko ariyo ari bo donc bintu bine bimuha inspiration mu bintu bya leadership. Ntago nzi mu byukuri igihagararo cy'uri ya Yves Kassane muri Congo Brazzaville niba ari umuntu muri Deri Rorigier wabuzwe n'iki ariko ntago ari Paris reprise cyangwa se ari Paris coincidence yaba yarafashe ijambo hariya ahubwo strategiquement ni ibintu biri préparé ni ukugira ngo bajye kujua si la conscience du peuple Brazzaville cyangwa se n'abandi banye Congo muri rusange bo muri Congo Brazzaville kugira ngo iyo klima yo gutangira gutahura Kagame uwariwo n'amafaranga yahashoye kuko cyaba ari igihombo gikomeye n'amafaranga yahashoye n'ibyo amaze kuhashyira kongera kubitakaza mu kanya gatoya nk'uko yahombye ibyo byari yashoye muri Congo Kinshasa. Donc urumva rero naho ngaho mvuga ni biriya byose ni ntago ari amasengesho ni za forumu za propaganda n'ahantu hakinirwa imibare ya politike yaba politike y'imbere mu gihugu yaba politike mpuzamahanga gusa bikitwikira umwambaro w'iyobokamana ariko mu by'ukuri bigamije ibikorwa nk'ibyo ngibyo. Naho ngaho rero twaboneye abantu nka ba Yves Kassane yewe niyo analyse bikorera vuga yuko ni tactique politique ya FPR yakoresheje uriya n'igikoresho cyabo kugira ngo nyine barebe ko yakomeza kubafasha mu gushimangira inyungu zishobora kubangamirwa n'imiyoborere ya politike yo muri Congo Brazzaville ariko noneho bakaba bakeneye abantu bo muri za société civile mu madini n'iki bakomeza kuzamura ijwi bakavuga yuko FPR na Kagame ari ibitangaza k'u Rwanda rwabaye transformé mu buryo burenze imitekerereze wabonye yuko nagira abana mwita ngo Kagame ro president Afrique ariko akaza kubona yuko akozishano akaza kuvuga ngo no ngo kuvuga ko ari ro president Afrique nuko yayoboye uriya muryango w'umwe bwa Afrika ngo kuko umuntu wese wawuyoboye tumukonsidera comme ro president Afrique ubwo rero na bakisekeje bavuyeho nabo ni so de president Afrique donc uko nuko yigaruye amaze kubona yuko conscientiousement yarakoze ikintu kiki ari nk'ikintu giteye ubwoba yaravuze kuvuga ngo Kagame ro president de l'Afrique ro president de l'Afrique ni ikintu giteye ni skandale yarakoze mu bintu yari arimo iri rero inyigisho ye ni inyigisho yari igamije kugira Kagame umuntu w'igitangaza ntago yari inyigisho mu by'ukuri yari igendereye gufasha abantu bari bateraniye hariya kububaka mu bya roho no mu kubagezaho mu by'ukuri ijambo ry'Imana ahubwo kwari nyine kwa kundi kudiviniza ya politique de divination ya Paul Kagame tubona agenda akorerwa n'abantu batandukanye n'abambari biriya ngoma baba abanyarwanda cyangwa se abanyamahanga. Sinzi wenda narakomeza niba ufite icyo ubivugaho Anicete.
Oya nta kindi nongeraho wenda reka dufate akaruhuko gatoya hanyuma tuze kugaruka kuri ya ngingo ya raporo ya Human Rights Watch tuvuge nuko ikibazo cy'uburasirazuba bwa Congo nahoze ngira ngo wenda urabijyanira hamwe ariko ubwo ubaye nkubireka reka tubivugeho mu gice cya kabiri cy'ikiganiro reka turuhuke gatoya.
Yeah.
Ushimuta usoza uceceke ukene ntuvuge ufushe wawe ntumushyingure ntumuririre oya oya ndabyanze
Ese wa
nanze kubaho nariho nanze kubimba Rwanda nanze kubonyorwa nkubitwara nanze no kuba kadahumeka
murakoze ku buhanga bw'ibyuma rero kuba muduhaye ako karuhuko gatoya barantsina rero wenda mbere yuko tugera ku kibazo cya Congo navugaga reka duhere kuri iki kibazo cya raporo y'umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu
wabanyanyise waretse tukakomoza nkwenda nko mu minota itanu kuri kuko hari ikintu nyine Kagame yavuze wenda nubwo n'abandi babisesenguyeho kuri iriya jambo yise ngo isingo na kabuto kururo ingana nka kabuto kururo yewe wenda ikintu gito yashaka kubivugaho nuko buriya ni ubutumwa Kagame spesifikoma yahaga abanyarwanda ntago noneho ari ubutumwa yarageneye umuryango mpuzamahanga kuko bo iyo ashaka kubabwira babwira mu rurimi rw'icyongereza ariko noneho uyu munsi yashakaga kubwira abanyarwanda impamvu ni ukubera iki impamvu Kagame arimo ageze ahantu hakomeye nyine abamushyize uko yaje ku butegetsi niko arimo agenda buvaho yabujeho kubera ukuboko k'umuryango mpuzamahanga kwamuteretse kubera inyungu wari ufite muri kariya karere u Rwanda ruherereyemo uwo muryango mpuzamahanga wamuteretseho urimo rero uragenda umurekura kuko inyungu wari umufitemo nta zigihari ni ukuvuga uko yajeho n'ubundi niko azagenda ibyo ngibyo rero arimo arabireba noneho arimo arategura abanyarwanda mu mitekerereze ni nko kuvuga ni nko gushaka kubabwira ngo iki kintu cyitwa umuryango mpuzamahanga ni mu gihe inyure twese turabishoboye turi bamwe nubwo baduteza ibibazo urabona bagiye badevelopa bya bintu by'ingirwagaciro bagena indangagaciro ngo zo kwigira la resilience n'ibindi byose n'ibiki ariko kubera ko u Rwanda ni igihugu cyasahuwe buriburi FPR yagisiza buheriheri nta kintu gifite abanyarwanda bakwigira bate badafite abaturage twabonye ifungwa ry'imipaka yaba iy'Ubugande n'u Burundi inzara byasize mu gihugu n'uyu munsi igihe ataracika u Rwanda ni igihugu kidashobora kugira icyo cyemarira na gitoya FPR mu myaka 28 maze igitegeka yaranzwe no gusahura igihugu kandi sahurira hanze nta kintu u Rwanda rugira isanduku ya leta irera nta kintu kibamo na gitoya ariko kubera ko Kagame azi ko bashebuje abamuteretse ba bandi yakundaga kugenda kicana nabo tuzi amafoto ya ba Angela Merkel mu Budage amuhagaze hejuru n'abandi bazungu bamukora ku ntugu ukagira ngo jyewe ibyo nita ni nka nifyu ni nkaho umwana yaba yicaye l'uneve wicaye aho ses oncles ses tantes bamuri hejuru bamushaga hejuru bari kumwumva ngira ngo Kagame yigeze kugera ahantu yifata gutyo yakwicara ba Merkel bamuri hejuru babandi bamukora mu musatsi no ku ntugu n'iki akajya avuga ati ni bankozi banjye ni ba anti n'iki n'ibindi akagira ngo nibyo ariko ni inyungu iyo batakizi gufitemo rero barakurekura ukarangira Kagame rero arimo ararangira ariko ikibazo cye arimo arashaka kurangirana n'abanyarwanda niyo inzego ze nawe ubwe barimo barakora iriya strategy yo gushaka koza mu mitekerereze n'imyumvire y'abanyarwanda babashyiramo biriya bi ngo urabona mwisi ngo twese ngo turakantu gatoya cyane ngo twese ngo twakwiye ngo kuba amagirirane tukemerana mujye ngo nta wansanga hano ngo antegeke ngo kora ibi bityo mubaza ndamubwira ngo urinde kubimbwira urumva ibyo ni discours defensive yo kushaka kwirwanaho kwirengera ariko ku bintu byamucitse nta hantu agisigaye ibaze Kagame waba adafite Kongo n'inda ye yagutse no kwiba no gusahura no kugira gute n'ibiki bizamubera ikibazo gikomeye cyane noneho ikindi ibyibano bye nibyo yagiragamo y'amafaranga yakuragamo niyo yakoreshaga hirya no hino mu bikorwa bitandukanye bya birimo n'iby'ubugizi bwa nabi ntago isanduku y'u Rwanda izashobora gusatisfeza ibyo bikorwa bye noneho ngo narangiza kandi abashe no gucubya ubukene buri mu banyarwanda kwenda kuko kugeza iki gihe hari ubuvungukira bukeya FPR yasigiraga abanyarwanda wenda bakarya bagahembwa bagira gute ubuzima bukabasha kugira ariko noneho naba nazaba noneho we areba gusa ku isanduku ya leta akeneye gukomeza kuyishyiramo izo zamaguye ze n'ibindi abanyarwanda zabageza gute naho ngaho rero ni nko kubaprepara mu mutwe no gushaka gushyiraho ingaruka zose ibibazo turimo tugira n'umuryango mpuzamahanga ni nko gushaka guteza abanyarwanda urwango ku muryango mpuzamahanga ariko mu by'ukuri ibibazo byose ari we wabiteje nongeye no kongera gutekereza ku ijambo ryo mu cyumweru gishize avuga ati abariho abafite imyaka 40 kuzamura kuri 50 mwibagirwe icyitwa impinduka ntimuzongera kukibona ni ukuvuga ku bwanjye nongeye kubitekerezaho usanga ni ya message Kagame ashaka kutubwira yuko aracyahari abatekereza ko azava ku butegetsi ndacyahari ni jyewe izo mpinduka mutekereza nazo muzabona ikindi kubuza abanyarwanda bategetse ingendo mu mahanga ni ukubera iki ngo ngiye kugabanya ingendo zanyu donc arashaka gukupa contact y'abanyarwanda n'umuryango mpuzamahanga erega burya babandi iyo basohotse iyo bagiye mu manama mpuzamahanga iyo bafata amajambo mu manama mpuzamahanga iyo bavuga niho abanyamahanga bashobora kubona abalideri bashyashya batari Kagame niho burya niho bashobora kubabonera uzarebe umuntu uza mu bintu by'amashyaka bitangira muri za 90 wenda nari mutoya ari je n'observe pas beaucoup ariko wenda abantu bari bakuru barabizi harimo abantu batakekwaga ko bashobora kujya muri politike ngo batangiye bavuge basa nk'abatunguranye akavuga burya suriya nawe burya suriya nawe burya suriya nawe yavuga n'iki uri kumva birya rero kenshi uko abantu basohoka mu gihugu bagenda bakonekitinga n'abandi mu manama mpuzamahanga bahura n'izindi network n'ibiki niko abantu bagenda bagura za horizon Kagame rero mu ijambo rishize wabonaga yuko avuga ngo ibintu ngo regime change bimindu guhindura ubutegetsi rero icyo ni ikintu yikanga noneho rero bya biriya avuga ngo abantu basohoka ni nko kuvuga ngo FPR yaba irimo yitegura gufungira n'abanyarwanda ngo be gusohoka kubafungira impamvu ni kugira ngo ikupe contact n'umuryango mpuzamahanga hatagiramo abantu bashobora kugaragara nk'abalideri bandi bashobora kuba batekerezwa ko basimbura Kagame bakaba banahabwa n'ubufasha bukomeye hazajya hagenda umuntu babanje gusesengura neza bazi nawe banamugenzura babona koko arahura nande n'iki arajya he n'icyo acungiwe bya hafi ntabwo ari buri muntu wese njyewe nkurikije ijambo yavuze n'uko yabivugaga n'ibyare regime change yagarukagaho n'iki ntabwo ari ibintu by'impanuka gusa gupfa kuvuga ngo ngiye no guhagarika mu ngendo z'abayobozi ngo mutwara amafaranga yabyitwaza gutyo ariko se ku bwanjye ni strategy yo gukupa contact y'abanyarwanda ku muryango mpuzamahanga noneho abari we wenyine ukomeza kugaragara noneho bibe nkaho mu Rwanda nta bandi bahari mu mitegekere y'u Rwanda mu buyobozi bw'u Rwanda nta bandi bahari kuko n'abantu bazaba baraho bari muri prison suko wazabura gusohoka azasohoka ariko noneho ntago zajya abandi bo noneho nta okazio zo gusohoka kugira ngo izo iyo nuwayo ishobora kugenda yubakwa na za ya kontakte n'abanyamahanga itashobora kuba ariko ibyo byose bikaba bikomoka mu rwego rw'ubwoba n'icuraburindi riri muri rigenda riza mu mikorere n'imitekerereze y'uriya mugabo witwa Paul Kagame uyoboye u Rwanda gaho rero aho jyewe nkomeza kuvugira ibi bintu byo kwibasira umuryango
Valentin ibyo bishobora kubihuza na biriya bintu by'uko yatangiye kuzana abana be mu bamurinda
ashobora kuba ari gutekereza senariyo ya Museveni kuko uriya muhungu urabona isa agaragara mu bamurinda wibuke ko umuhungu wa Museveni nawe yatangiriye noneho kugeza nawe yaje kuyobora urwego rw'abamurinda uriya muhozi yaje kuyobora urwego rw'abarinda Museveni kugeza ubwo yaje no kuyobora izindi nzego rero yaba nawe ari ibintu arimo atekereza ariko noneho ikibazo Kagame afite ni kimwe reyalite itandukanye no muri Uganda Uganda omwe ntabwo nzi discipline y'uriya muhungu aracyari mutoya ntituramenya imikorere n'imitekerereze n'iki ariko n'uriya muhungu wa Museveni urabona yuko biravugwa ko hari amakimbirane akomeye cyane edahera ko muhuzi ashobora kuba atakiri no mu bantu mu bapretanda ba Museveni bashobora kumusimbura kubera ikibazo cy'imyitwarire ariko noneho iyo unarebye no mu bandi bana ba Museveni afite abakobwa bari hariya basa nk'abantu bari karume batavugwaho ubugizi bwa nabi n'ubugome nk'uko nk'uriya mukobwa wa Kagame yaje Kagame avugwaho ubugizi bwa nabi n'ubugome akorera abantu bivugwaho ko arimo nawe yagiye yicisha n'ibindi byose biratandukanye kontekste yo muri Uganda imiyoborere y'ubuzima bw'umuryango imikorere y'ubuzima bw'umuryango wa Museveni itandukanye concretement n'imikorere y'ubuzima bw'umuryango wa Paul Kagame ariko wenda jyewe nibyo ndi kubona umuntu wese ureba kure yabona ko ari byo abona wenda nibyo bintu byo kwitsimbataza ku butegetsi kuvuga ngo nta mpinduka muzabona mwe muri mu myaka 40 mirongo ingahe wenda n'icyo gihe numvise ikiganiro General Kayumba Nyamwasa yagiriye kuri radio Itahuka nawe asa mubisobanura muri ubwo buryo avuga ati Kagame yaba yirindiriza iyo myaka yose kugira ngo arebe ko hari uwo mu muryango we wakura kugira ngo abe yamusimbura wenda uriya muhungu ashobora kuba ari we yatoraguye mu bana be bane afite wenda ushobora kuba uri discipline kuko undi afite twabonye yuko ari umunyeraha gusa wibera mu buzima bwira wenda uriya akaba hari akantu ka discipline ashobora kuba afite wenda bikaba ari aho biganisha ariko simbitekereza kuko ingoma y'uriya mugabo irimo iragenda imungwa kandi mu buryo bugaragara sinzi ko bizagera naho uwatekereza uwo mu muryango we ko yamusimbura sinzi niba n'icyo gihe kizagera
urakoze cyane Valentin reka noneho niba unyemereye tujye kuri ya ngingo navugaga ya raporo y'umuryango w'uburenganzira bw'ikiremwamuntu witwa Human Rights Watch nyuma turaza gusoreza ku kibazo cy'uburasirazuba bwa Congo na M23 ivuga ko itakivuye mu birindiro byayo nk'uko yabisabwaga n'amasezerano ya Rwanda nk'uko rero twabibonye muri iki cyumweru umuryango Human Rights Watch wasohoye raporo ni raporo mu by'ukuri mondiyali ivuga ku bihugu byose ariko twebwe ibitureba cyane n'iby'u Rwanda yasohoye raporo ku Rwanda ikivugaho ivuga cyane cyane ko u Rwanda rukomeje ubutegetsi bwa FPR n'umvuzi u Rwanda mwumva icyo bukomeje gufunga urubuga rwa politiki hari ingingo bagenda bavugaho bakavuga bati hari ingingo ya mbere yitwa repression politique ni ukuvuga mbese guhutaza abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi ahangaha sinjya muri detail ariko bavugamo Dr. Christopher Kayumba, bakaza kuvugamo Victor Ingabire, nduva ari bo ndimo kubona ubu ngubu, bakaza kuvugamo nanone na Paul Rusesabagina, nubwo we ikibazo cye cyatangiye mu 2020 bamufata bamushimuta. Iyo ni repression politique. Ikindi bavuga ni liberté d'expression. Liberté d'expression akavuga cyane amashene ya YouTube bagiye bibasira, ndetse banyirayo bagahura n'ibibazo bikomeye cyane. Bakavuga ko umusore witwa Innocent Bahati yaburi urengero, ngira ngo wenda twarabikurikiye. Bavugamo Aimable Karasira, ibye ngira ngo twarabikurikiye. Hanyuma undi bavugamo ni Dieudonné Niyonsenga alias Cyuma, ibyo twarabikurikiye. Hanyuma ndumva ari abangabo bavuga muri iyi rapport. Hanyuma nyuma y'ama YouTube bavugamo na repression au-delà des frontières, ni ukuvuga abantu bajya gusanga hakurya y'imipaka y'u Rwanda bakabahutaza bakabagirira nabi. Abangaba bavuzemo Cassien Ntamuhanga, hanyuma muri Cassien Ntamuhanga, hanyuma undi bavuga muninira ni Cassien Ntamuhanga mbona, bagaruka no kuri Paul Rusesabagina nanone. Hanyuma n'ikibazo ngo cya orientation sexuelle, ngibi sinzi niba turi butindeho cyane, ariko bavuga ko hari abantu bahohoterwa kubera ko bari muri ba bandi bita abatinganyi. Bavugamo ikibazo cya COVID-19 uburyo yacunzwe, ko habayemo guhohotera uburenganzira bw'abaturage. Hakabamo ikibazo cya justice internationale, bavugamo cyane cyane abantu bari bafungiye jenoside, ndabona bavugamo Theoneste Bagosora, sinzi bavugamo ko Theoneste Bagosora nereka mitinde ho gatoya. Les agents maliens ont annoncé la mort de Theoneste Bagosora. Bon, ntabwo ndi kubyumva neza ima icyo bashaka kuvuga, ariko hari abantu mbese bari bafungiye jenoside bavuga ko uburenganzira bwabo bwahohotewe. Hanyuma rero hari ibyo bita principaux d'acteurs internationaux, bavugamo biriya bintu bya cogama. Ibyo cogama ugira ngo twabigaragazaho cyane uburyo mbere y'uko inama iba abantu bagiye bahohoterwa kugira ngo gusa inama ibashe guterana. Ngerageje kubinyuramo nihuta, ntabwo bivuze byose ariko nawe wayisomye Valentin. Observations zawe kuri iyi raporo ni iyihe? Ese iyi raporo irahohotera u Rwanda? Ni ugusebanya nk'uko bavuga yuko abantu basebanya, cyangwa se ihuje n'ukuri, cyangwa se wenda n'ibidahuje n'ukuri, ahubwo dushobora no kubona ko kudahuje n'ukuri ahubwo hari ibyo nabo batazi, kubera ko ukuri uhari kurenza ukumva. Ijambo ni ryawe Valentin.
Urakoze. Bo ubivuzeho byose ntabwo ari ngombwa ko mbigarukaho, ariko ibyo raporo yerekana ni ibintu byabaye, ni refe, ni facts zihari. Ubwo rero Kigali sinzi kujya kuvuga ngo irayihohotera, barababeshyera, sinzi aho bashobora kuba babihera. Ku ibyabaye byose bivugwa muri raporo byose ni ibintu byabaye, ni information zihari zitarimo gukekeranya, ni ibintu biba byakurikiwe byagaragaye. Rero nta gitangaza rwose kirimo, ibintu byose byavuzwe nibyo. Ndumva nta kintu kinini ntabwo twayitindaho, tuyinyuzemo, wenda bazagira amatsiko bazayisomera. Ariko uko wabisobanuye niko mucamake kubireba u Rwanda niko babigaragaje, kandi natwe ni nako tubyemera ko ariko byabaye rwose, uko bivugwa muri raporo. Reka twe ndumva tutabitsindaho, muri make wari ubinyuzemo wihuta kandi mu buryo bwumvikana.
Ntabwo nshaka ko tubitinda, ariko ubonye ikintu binsistaho, mbese nka kariya kantu umuntu avuga ka koshe, ugiye kwandika ibintu ukora nka kantu ka koshe umuntu yatindaho cyane, w'akantu batinzeho ni ukuvuga ngo urubuga rwa politiki rurafunze. Tugiye kureba kuri icyo kintu cy'urubuga rwa politiki rufunze, umuntu w'iwacu imbuye cyangwa umuturage wo muri Gatonde w'Urukumberi wo kuri Nkombo akubarira ati wowe Valentine Kayezu uri umunyamategeko muhera hehe muvuga ko urubuga rwa politiki rufunze wabisobanura gute mu magambo make
rega urya urubuga rwa politiki ku urubuga gufungwa bigaragarira hehe ni bwa bwisanzure nyine uko umuntu wese atinyuka kuvuga icyo atekereza ese ibyo bintu mu myaka 28 FPR inkotanyi zimaze ziyoboye u Rwanda icyo kintu kirahaba abanyarwanda bafite ubwo bwisanzure uyu munsi ntabwo ikimenyetso gihari ubigerageje uwo ari we wese ubutishwe arafungwa agashyirwa mu manza kandi noneho ntago urwego rw'ubucamanza rwigeze rugaragaza ubwisanzure narwo mu guca izo manza reka dufate nk'urugero umuntu umuturage usanzwe umuturage usanzwe abajije inama mu kibazo mu nama y'abaturage abajije ikibazo kidashimishije ubuyobozi cyangwa se ngo ibyo bita ngo gahunda za leta uwo muntu ahise arigiswa burirwa irenge kuko gusa abajije umuyobozi ugasanga abandi barimo barashyirwaho iterabwoba duhereye ku bategetsi bakuru uwitwa Nduhungirehe Patrick ubu ni ambasaderi muri iki gihugu cy'u Buholandi icyamuvanye ku mwanya wa ministre
Olivier ntabwo ari Patrick
ajya agashyiraho ngo ni Patrick Olivier witwa Nduhungirehe Patrick Olivier icyamuvanye ku mwanya w'umunyamabanga wa leta ni uko yagerageje kuvuga igitekerezo cye yirukanwa ngo kuba yavuze ngo ibintu binyuranyije na gahunda ya leta kandi ni igitekerezo cye yashyiraga mu bikorwa uwo ni umutegetsi wo mu rwego rwo hejuru idamange agiye kuri YouTube aravuze uko abona ibintu ahise abizira Karasira yishingiye YouTube avuga ukuri mbona niheze Karasira yavuze ibyo atabonanye ari ibyo mu buzima bwe uko ababyeyi be bishwe uko ababyeyi be byagenze ubutegetsi birabarya bamushyize mu bucamanza ubucamanza uko buri kumugaraguza agati turimo turabibona profeseri uyu nguyu Christophe Kayumba araje agaragaje igitekerezo cyo gushinga ishyaka rya politike akibivuga hahingutse umunyeshuri wigishije imyaka 9 irashize ngo yagerageje kumufata ku ngufu kandi bari basanzwe bakorana none se uwo muntu bakoranaga ubundi bwo yibutse ko yigeze kumufata ku ngufu gushaka kumufata ku ngufu yigisha ibutare hari ikiganiro uyu munsi ejo cyahise kuri radiyo birirwa batuka Victoire Ingabire ngo wa mugore mubi ngo wa mugore w'umugome ni ese ikintu Ingabire Victoire ari kuvuga kibi ni kibi nyamara bamutuka yagerageje kuregera inzego z'ubucamanza n'izitangazamakuru nta n'umwe wahamagajwe ngo yisobanure kuri ibyo ariko ukorerwa ihohoterwa we iyo habaye akantu ntibatindaganya guhita bamuhamagara urumva rero iyo tuvuga ngo ubwisanzure cyangwa se urubuga rwa politiki ntabwo turi birebera ku banyepolitiki ni no ku muturage usanzwe hari abaturage benshi bagiye baburirwa irengero abaturage basanzwe kubera gusa ko hari ikibazo runaka bagaragaje kiba akaburirwa irengero n'inzego za leta ntizigira icyo zibikora n'abagejejwe mu bucamanza kugira ngo ubucamanza burebe koko niba ari uburenganzira bwabo ahubwo bukihutira kubahanisha ibihano bikakaye hari bariya abanyamakuru baba bafite ikinyamakuru iwacu cyitwa iwacu nano bakivuzeho bari abasore batatu bari bamaze imyaka irenze tanari bafunze bazira iki akamama abana b'abasore bishigiye ikinyamakuru gikorera kuri murandasi nyuma y'imyaka ingahe ubuzima bwabo bwononekaye ngo murabe iyo abantu bavuga si n'uburenganzira gusa bwo kuvuga icyo ushaka ahubwo ni no kuvuga ese igihe wabivuze hari inzego zihari zikurengera mu gihe wahohotewe kubera ibyo wavuze ese hari inzego zihari zishobora kukurengera noneho inzego z'ubucamanza niho njyewe njya mvuga ngo même le système judiciaire abantu bihangane banyumva bivuge gutya muri uru rurimi rw'igifaransa ubundi mu itegeko bavuga ko le système judiciaire est le gardien des droits et libertés des citoyens niyo gara le pouvoir judiciaire est le gara des droits et libertés de la personne humaine mais nta gitangaje ko mu Rwanda iyo niyo réalité. Le pouvoir judiciaire fonctionne comme un cimetière des droits et des libertés des Rwandais. Ubutegetsi bw'ubucamanza mu Rwanda bwamaze kuba ihambiro n'irimbi. Donc niho ni cimetière ni imva irangaye niho bajya guhamba uburenganzira bw'abanyarwanda. Kuko ni urwego incapable le système judiciaire mu Rwanda. Ni urwego incapable rudafite ubushobozi rudafite imbaraga zo kurengera uburenganzira bw'abanyarwanda ahubwo bwahindutse irimbi n'imvirangaye niho batsinda uwo bashaka gutsinda bajya kumutsinda mu butegetsi mu nkiko z'u Rwanda donc n'irimbi ryo guhambamo abagerageje gukoresha uburenganzira bemererwa n'amategeko. Aho ngaho rero niho nshaka kumvikanishiriza icyo twita urubuga rwa politiki. Ntabwo ubwisanzure muri politiki ntabwo ari ibyo abantu bakora politiki gusa ahubwo ni n'abenegihugu aho bava bakagira kuvuga ibyo batekereza ku miyoborere y'igihugu cyabo ku bibabangamiye bakabigaragaza nta bwoba nta mususu kandi mu gihe baba bahohotewe kubera ibyo bagaragaje hakaba hari inzego zifite imbaraga zo kubarengera kwimakaza ubwo burenganzira bwabo. Ibyo ngibyo rero nibyo bitabaho mu Rwanda ntabihaba niyo mpamvu mbyita ko mu Rwanda na hari institution z'icyitiriro zanditse mu mpapuro ariko muri realite mu by'ukuri zitabaho. Ubutegetsi bw'ubucamanza mu Rwanda n'irimbi ni cimetière gere niko njya mbyita le pouvoir judiciaire est devenu un cimetière des droits et des libertés fondamentaux des Rwandais byabaye ihambiro irimbi babahambamo uburenganzira n'ubwisanzure by'abanyarwanda ndumva ari uko navuga anset.
Urakoze cyane Valentin kandi unabivuze neza cyane ngira ngo wenda n'umuntu udasobanukiwe n'ibya politiki cyangwa n'iby'amategeko yagerekeyo avanamo wenda ako nakongeraho gatoya nagira ngo rwose abantu barebe n'urugero ntanga gusa kuko wabivuze muri rusange kandi byumvikanaga ubundi itegeko nshinga rivuga yuko abantu bose bashobora kujya mu mitwe ya politiki bashaka umuntu ashobora gushinga umutwe wa politiki abishaka ariko abanyarwanda banyumva bari mu gihugu bari Kigali cyangwa ahandi bazambwira impamvu nk'umuntu witwa Victoire Ingabire yashinze ishyaka rya politiki ryitwa Darufa Umurinzi bakanga kuryandika kuko ubundi nta n'ubwo bagomba kuryemererwa barabyemeye mu itegeko nshinga bemera amashyaka menshi umuntu ashobora gushinga ishyaka igihe arishinze atanyuranyije n'amategeko. Igihe umuntu yashinze iryo shyaka ntumubwira uti unyuranyije n'itegeko iri n'iri mu buryo warishinze ugomba kuryandika ukareka agakora ku mugaragaro. We rero aragenda akadepoza hari hashize imyaka sinibuka iyo ariyo ariko ntabwo bashobora kumuha uburenganzira ngo akore ntabwo bashobora kwandika ishyaka rye. Urumva icyo ni ikintu kigaragaza ku rubuga rwa politiki ruba rufunze tout simplement impamvu batamwemerera ngo ajye mu ruhando rwa politiki nawe akore nk'abandi akora mu mitingi akora amanama aba yajya ku biro by'akarere asaba uburenganzira bwo gukodesha sare runaka ahure n'abantu, nuko gusa afite ibitekerezo bidahuye n'ibya FPR Inkotanyi. Icyo rero ni kimwe mu bigaragaza ko urubuga rwa politiki rufunze. Valentin kwari kunganira kuko wari wabisobanuye neza cyane. Reka rero dusoze ikiganiro Valentin, tugaruka kuri iki kibazo cya Congo. Ikibazo cya Congo kirimo utuntu twinshi cyane twagiye tunabiganiraho kenshi, kandi n'ubutaha mu biganiro bitatu tuzakigarukaho ko kiracyahari. Ariko nagira ngo tubanze tunote gusa ko umunsi w'ejo ku itariki 15 z'ukwezi kwa mbere yari umunsi amasezerano y'u Rwanda yari yarahaye uriya mutwa wa M23 ko ugomba kuba wavuye mu birindiro byabo ukajya muri Sabyinyo. Icyo ni kimwe, ariko nk'uko twahoze tubivuga M23 yavuze yuko idashobora kuva mu birindiro byayo ngo birekere abajenosideri, abo yita abajenosideri ba FDR n'ingabo za Congo. Icyo ni kimwe. Ikindi nagira ngo mvuge, hari ahantu nabonye hitwa Kasindi. Kasindi habaye ikintu kimeze nk'igikorwa cy'iterabwoba, hari ibisasu byaturikiye bihitana abantu benshi. Ibindi rero twahoze tubivugaho ni aya magambo ya Paul Kagame asa n'ujya mu murongo w'ibyo M23 ivuga ko harimo ibintu bya jenoside. Donc Valentin, ntabwo nshaka kukubaza wenda ikibazo direct komusula, ariko nagira ngo uhere kuri ibyo bintu, impamvu M23 yanga kuva mu birindiro kandi deadline bari bayihaye yararangiye ikitwaza bintu bya jenoside. Ariko noneho rero nk'uko bivuze tugitangira cya gihe tuvuga ibyo turi buganireho, unagaragariza abadukurikiye uko mu by'ukuri ibyo bintu bashaka kwita jenoside ari M23 ubwayo, hari abategetsi b'u Rwanda bashyigikiye ko mu by'ukuri bidahuje na n'ibyo amasezerano mpuzamahanga ari prima icyaha cya jenoside ateganya. Ubanza n'abaye uvake cyane ariko ubwo waheraho Valentin kuri utwo tuntu uvuze ubivuga uko ubyumva. Ndakugoye
wenda kubirebana no kuba M23 itubahiriza iriya deadline yahawe, navuga nyine byo ni ibintu byumvikana na force yose ishobora kwivana muri zone yayigenzura gutyo gusa nta kintu kibaye. Nakurikiye ikiganiro nakomeje kuko mozaho cyabaye ejo nyine na ba bantu b'abacengezamatwara ba FPR bakoreye kuri televiziyo y'u Rwanda witwa Gatete Ruhumuriza n'uwitwa Tom Ndahiro. Noneho baje nabo kuri iri timatumu M23 yahawe barimo kuvuga bati no ntibyumvikana ntabwo M23 igomba kubyubahiriza kuko bazi edayire ko ari na RDF ntabwo igomba kubyubahiriza ngo kuko ngo ntabwo M23 ari ntabwo abantu ari ingagi zo kohereza muri Sabyinyo. Rero byumvikanisha iki? Byumvikanisha ntabwo force ishobora yo guhaguruka gutyo ngo kuko bayihaye ultimatumu ngo iragiye ngo ihave isahava ari uko bayirashe, nibayirase nibayikubite nibayirase ihave igende. Noneho rero njyewe icyo mbona ubwo ikibazo gihari nibiriya njyewe nago sinigeze, hari nandi nagiye nkorera ibiganiro nago nigeze mbona mu by'ukuri igisubizo muri kiriya kintu cyiswe iriya force ya East Africa. Njyewe ntabwo nigeze nyibonamo ikintu na gito ishobora kumarira abakongomani, kandi ariko nkaba nanavuga yuko wenda n'abakongomani nabo babizi yuko nta kizabamarira, barabizi neza ko nta kizabamarira, ariko bakaba barayemereye kubera impamvu. Reka dufatire buri gihugu kigira uburyo gikemura ibibazo byacyo. Mu 2015 u Burundi bwahuye n'ikibazo gikomeye umuryango mpuzamahanga ubufatira ibihano kuko nyine havaga batangira nawo kuzana izo teori z'amajenoside ku Burundi habaga amajenoside n'ibindi n'ibiki byose ariko noneho mu bisubizo baproposaga bari bashyizeho ikitwa donc akanama gashinzwe amahoro n'umutekano muri Afrika yunze ubumwe donc comité de sécurité peace and security committee muri African Union baza guproposa icyo bise force africaine yo kujya kuba yo guhosha ibibazo biri muri Burundi cyo gene washyizweho umutwe witaga ndibwira niba nibuka neza bawise maproba cyo bitaga maproba donc muri African Union nicyo bari biyemeje bemeje ko hagomba kubaho iyo nibutse yuko twibuke harya mu 2015 u Rwanda rwari muri ako kanama urumva harimo na influence ikomeye kuko u Rwanda rwari ruri muri member w'iyo komite ya African Union ari ishinzwe iby'umutekano n'amahoro Security and Peace Committee u Rwanda rwari rurimo none urumva nyine bakajya bakora influence n'izindi lobby zose doye ko n'ababirigi n'abandi bose n'abafaransa bari bafite ko kurekure mu byaberaga i Burundi ariko leta y'u Burundi irabyanga iravuga iti nibaramuka bakandagije ikirenge i Bujumbura tuzabarasa kuko izi force birazwi imikorere yazo no mu Rwanda birazwi uruhare rwa darere mu gufasilita FPR birazwi mu gutwikira FPR no mu buryo FPR yakwirakwije abasirikare i Kigali n'iki byose ibyo ngibyo birazwi rero abarundi iyo mikino yose bari barimo bari babizi uburyo ibi bintu byita reforce d'interposition reforce de stabilisation n'ibiki byose uburyo bikora baravuga bati iyo maprobe izaramuka ikandagiye Bujumbura tuzayirasa none buriya munuza rero mu mikorere ya African Union ya Union Africaine harimo ikibazo cya harmonisation urabona habaho inama y'abakuru b'ibihugu African Union Summit, Head of State Summit, donc Conseil, le sommet des chefs d'État, iyo ngiyo iraba ni organe kwayo, noneho hakaba na komisiyo ya Union Africaine, iyobowe, donc iyobowe nyine na perezida wayo, noneho ni ikibazo cya harmonisation kirimo. Kubera uburyo iriya noza yari iteye, urumva abantu benshi baha ama ubushobozi African Union gukora n'abaterankunga n'abanyaburayi n'iki niyo mpamvu kuri nivo ya African Union harimo icyo yo yashyigikiraga ibyo abanyaburayi n'abandi bose bashakaga impinduka mu Burundi bashakaga bashyigikira icyo gitekerezo habaye sommet de chef d'état icyo kintu cyo kohereza ingabo mu Burundi cyamaganira kure donc bita binerekana n'uburyo harimo ikibazo cya harmonisation mu nzego ubwazo zigize African Union. Bo abarundi rero bipositionnye gutyo. Congo rero. Congo ku bwanje mbona yuko babizi neza ko nta gakiza gashobora guturuka muri iriya force ya East Africa. Ku bwanje je niko mbibona. Cyane cyane ko bafite experience ya MONUSCO imaze imyaka irenga 20 hariya nta kintu na gito yagezeho ntago iriya force ya East African Community ari izaza kureserva ikibazo nubwo bayihaye manda yo kurwana ntago ari ukuza kwiyenterpoza ahubwo no kurwana n'inyeshyamba birimo ariko ubona ko harimo ibintu bya hesitation kugeza uyu munsi abakongomani barabizi kubwanje ni ukubera iki abakongomani noneho baba baremeye iyi force kuza njyewe mbibonamo nk'amayeri ya diplomasi kubwanje njyewe niko mbifata ni nko kuvuga ngo ubwo dufite ibibazo noneho bikaba ku rwego rw'umuryango mpuzamahanga birimo kuganirwaho bakaba banemera n'ibisubizo biri gutangwa bo banafite n'ibisubizo bari kugira reka twirariye muri iyo logique tugendere ku bintu byabo noneho nibananirwa tuzaba dufite ntuza Donc impamvu zose n'ibisobanuro bifatika yuko ingabo zabo zananiwe noneho ko musa bashobora no kudushyigikira mu bikorwa ibyo ari byo byose tutakora mu bikorwa ibyo ari byo byose twakora tugerageza kugwanya abaduteye njewe mbibonamo rero iyo strategie yo kwiyatira ni nka appearance ya nuza yo kwatira la communauté internationale biyerekana nk'abapacifiste biteguye kwemera ikemurwa ry'ibibazo biciye mu nzira z'amahoro n'ubufatanye bw'ibihugu mu karere icyo ngicyo navuga yuko abakongomani bakigezeho uyu munsi rero nibitabo iriya force ya East Africa igomba gukora reaction nidakora reaction igatangira kujya mu bindi iraba ari preve ifatika yuko idashoboye kurezolva biriya bibazo noneho abakongomani babyifatire mu maboko tumaze iminsi tubona mu buryo bari gukora ibishoboka byose bakaruma igisirikare cyabo bakagishakira ibikoresho byose n'ibiki byose harimo ibice M23 ikontrola leta ya Congo itari kure ya Jisa naho bavuga ngo barekuye bakabyemerera iya force ya East African Community kabariho ihajya ariko iyi iritimatumu nirangira nire ya Jisa izaba ari fever legitime ihawe ingabo za Congo noneho mu kwirengera no kurengera ubusugire bw'igihugu cyabo rero reka turabireba uko biri buze kugenda ariko ku bwanjye nta kintu na kimwe nigeze nitegana gitoya gishobora kuzava muri izi ngabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ikibazo kizakemurwa n'abakongomani ubwabo bo nibitegure barasuriya mutwe bawurase bawumenagure bawujanjagure nicyo gisubizo cy'amahoro yabo njyewe niko mbibona ni nako mbitekereza
kandi ibyo bya bindi bavuga bya jenoside n'uburyo wabisobanurira abantu wabivuzeho ntabwo hari waza n'ibihe
ntabwo nabivuzeho wenda natwa ikiganiro cyabaye kirekire kugira ngo tutarambira na wenda tuzajya kuko ni ibintu bizakomeza kuvugwa tuzakomeza kureba ariko wenda mu magambo makeya ntabwo buri ibintu bya jenoside ari ibintu bipfa kuvugwa aho ngaho ngo abantu bavuge ngo jenoside kuko no mu Rwanda buriya jenoside iyo nyito yakoreshejwe muri 1994 mu kwezi kwa kane nibwo muri UN batangiye kuyikoresha nibwo hirya no hino batangiye kuyikoresha ariko noneho bagahera ku bikorwa ku ma evenoma yandi yagiye aba twibukiranye wenda nk'intambara itangira habayeho ifatwa ry'abantu benshi wenda bakomoka mu bwoko bw'abatutsi n'iki haza kurikiraho hari ubwicanyi bwabaye za Kibirira mu Bugesera haza kuba icyo bita International Commission of Investigation donc Commission Internationale ya Investigation gukora iperereza ku bikorwa by'ihungabanya ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu byabaye mu Rwanda ni komisiyo yabayeho mu 1992 itanga imyanzuro hari n'ibindi byakomeje kugenda bigaragara bikagenda biba document noneho ibyo ngibyo tunibutse yuko kugira ngo jenoside mu Rwanda yemerwe hongeye kuba indi komisiyo yihariye yari iyobowe n'umunya Cote d'Ivoire Denis Segui ndumva ari wi ni Denis Segui wari uyiyoboye noneho iyo komisiyo iza gukora umwanzuro ivuga ngo ibyabaye mu Rwanda ni jenoside raporo ishyikirizwa akanama k'umuryango w'abibumbye kayigaho nako kemeza ko mu Rwanda habaye jenoside icyo gihe bita habaho ubusabe bwa leta y'u Rwanda ya FPR inkotanyi birumvikana isaba yuko hashyirwaho urukiko mpuzamahanga urumva rero ni processes ntabwo umuntu ashobora guhaguruka ngo wavuge ko jenoside ni travail de longue haleine ni ibintu bisaba ini documentation bisaba kugenzurwa no gukurikiranwa neza mu buryo bwimbitse noneho hakazageraho bisaba ndetse ni nka bya bindi bivugwa muri mapping report uburyo byakurikiranywe bikaza twibutse ko mapping report yakozwe n'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu noneho bakaza gukora konkrizi ivuga ngo ibyabaye muri Congo mu gihe byaba byemejwe n'urukiko byakwitwa genocide niko babibonye noneho ariko baravuga bati oreste la souveraineté au tribunal tubirekeye ububasha bw'inkiko azaba arizo zizabyemeza ko ari genocide igihe zizaba zishyizweho urumva rero ntago abantu bashobora kwicara nawe numva bavuga ngo mu Kigali ngo bohereje ngo abanyamakuru babiri Albert Rudatsimburwa na wa Mubirigi Mark ufite rya zina rindi nibuka neza ngo n'umunyamategeko ngo witwa Gatete Ruhumuriza ngo bajyariya ngo bakora raporo ngo y'ibyabereye kishishe ngo basanga ngo iyo ngiyo ngo atari genocide ndo ngo nta bwicanyi bwahabaye n'iki abantu batatu baba propagandiste bajya gukora intravide documentation mu butaka bw'ikindi gihugu kandi boherejwe na leta barwana nayo ngo iyo ni raporo ese ni bande bayiha credibilité ni bande bayemera n'iki ni kimwe n'ibyo bavuga ibyo bavuga ese byavuzwe n'abandi ni Kigali ikomeza kubivuga ni Kigali ese ubwo bushakashatsi iryo genzura ry'uko muri Congo ari kuba ari genocide yibasiye abatutsi b'abakongomani byakozwe nande ni bande barikoze iryo genzura twabonye raporo yuriya mujyanama wihariye w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye ushinzwe ibibazo byo kurwanya genocide uriya munyakenya madamu Nderitu yasohoye inyandiko dokima avuga ku birebana na situation iri muri Congo avuga ku birebana n'umwuka w'urwango uzamuka muri kiriya gihugu n'ibikorwa byibasiye amagurupa amwe n'amwe y'abantu icyo yagaragaje mu bibera muri Congo nuko yavuze avuga yuko groupe iri cible ni iy'abanyamurenge groupe iri cible ikorerwa ibikorwa bishingiye ku miterere y'abari ni groupe y'abanyamurenge kandi hanavugwa imitwe ikora ibyo bikorwa bazanyemo ziriya za red itabara n'indi mitwe y'abamayimayi nyinshi naterwa n'inkunga inashyigikiwe n'ubutegetsi bw'Ikigali nta kintu kigeze kivugwa iriya ntumwa y'umuryango wihariye madamu Alice Delito nta kintu yigeze avuga yuko hari ubwicanyi bw'abatutsi buri kubera muri Kivu y'Amajyaruguru biriya leta y'u Rwanda y'irwivuga ni umujyanama w'umuryango w'abibumbye yakoreye urugendo muri Congo nta kibazo cy'ubwicanyi bwa genocide cyangwa se umwuka w'urwango uri gukorerwa muri Kivu y'Amajyaruguru icyo raporo twarayisomye irahari ikigarukaho ni umwuka w'urwango ukorerwa groupe y'abanyamurenge n'andi moko amwe agera kuri arindwi yagaragaje aherereye mu burengerazuba bwa Congo ntabwo bavuze muri Kivu y'Amajyaruguru bavuze mu burengerazuba bwa Congo no muri Kivu y'Amajyepfo bavuga abanyamurenge bavuga n'ababakorera ibyo ngibyo ibyo nizo archive mu muryango w'abibumbye bafite nizo raporo bafite twibutse yuko hari MONUSCO ntabwo ari ingabo gusa hari na timu yose harimo n'abarebana n'iby'umutekano n'iby'amahoro n'iby'iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu n'iby'ubucamanza n'ibindi abo bose baba bahari ayo maraporo barayatanga leta y'u Rwanda rero ibyo ivuga ibikura hehe ibivana hehe ese ni za mpunzi cyangwa ba bantu bangahe bagenda basakuza ngo abatutsi babagogwe n'abanyamasisi bari kwicwa aho ngaho ni wishingira kuko kugeza uyu munsi nta na raporo ubutegetsi bw'Ikigali bwari bwerekana isobanura yuko hari ubwicanyi bukorerwa abatutsi b'abakongomani bo mu miryango cyangwa se muri komunote z'abagogwe n'abanyejomba n'abanyamasisi bwigeze buba nta hantu namwe tubivuga nta hantu namwe Kigali ishobora no guhera ibyerekana urumva rero ntabwo ari ibintu abantu bashobora kuza ngo bavane mu kirere ngo bakubitaho ngo genocide ngo iri kuba ahubwo ni ukuvuga murahera kuki ni hehe muhera muri kubyemeza ko ibi bintu koko biri gukora none se bazagenda batugaragarize iyo raporo ya Rubere Rudatsimburwa na Gatete Ruhumuriza ko ari iyo raporo ngo igaragaza ko abagogwe n'abanyamasisi n'abanyejomba n'iki barimo gukorerwa genocide kuko ari abatutsi b'abakongomani iyo ntabwo ari raporo abo bantu nta na credibilité yaba scientifique bafite haba muri recherche internationale science recherche scientifique internationale ntayo bafite uwo wita Ruhumuriza wita umunyamategeko nta kazi k'amategeko bizwi ko akora ni umupropagandista aho wandika ibibonetse ibyamvahe na njya yirwandika muri za New Times ni bantu ki ni credibilité ye donc ibyo nibyo Kigali ifite nibyo ishaka gukwirakwiza noneho rero kubera ko bamaze kubona yuko muri Loni bavuga yuko abanyamurenge aribo bafite ikibazo niyo mpamvu bari kugerageza noneho gushaka uburyo biyegereza abanyamurenge no kudetruna tension ngo intambara bazimurire muri Kivu y'Amajyepfo aho abanyamurenge bafite kugira ngo noneho bikomeze bibe scandal kuko basanze yuko ariho hari avantage bavuga bati ibibera muri Nord Kivu ntabwo umuryango mpuzamahanga ubyitayeho reka noneho tubihindukize tubizane ku banyamurenge ariko noneho ikibazo gihari ni uko komite y'abanyamurenge isa n'iyamaze kwitandukanya n'ubutegetsi bwa Kigali ku buryo bigoye Kigali kuza kuvuga mu izina ry'abanyamurenge nk'uko babikora mu izina ry'abanyamasisi kuko abanyamurenge benshi bamaze kwitandukanya n'imikorere ya buriya butegetsi bw'Ikigali. Naho rero tuvuga ko genocide birirwa bavuga bakiriya bamamaza hirya no hino ni ibintu byo mu kirere by'icyuka biri aho ngaho ariko scientifiquement mu buryo bwa documentation badashobora na gatoya kugaragaza ngo babyerekane.
Ndagushimiye cyane Valentin utugaragaje ku buryo budasubirwaho ko ibintu M23 ivuga ko hari abajenosideri bari muri mu majyaruguru ya Kivu cyangwa n'ubutegetsi bw'Ikigali bukora ibishoboka byose kugira ngo birukane ko iyo jenoside ihari ko mu by'ukuri nta shingiro bifite. Ariko nagira ngo mfate aka kanya gatoya nibutse abantu badukurikiye bose ko ikintu gitera jenoside mbere na mbere ari ukunanirwa kwihanganirana hagati y'amakomunote abantu bakumva badashobora kwihanganira abandi kubera ko batavutse kimwe. Ibyacu murabizi ni hagati y'Abahutu n'Abatutsi. Hari ahandi byabaye wenda mu bihugu bya kure by'Abayahudi n'abandi bantu b'Abadage n'abaki bitaga la race aryenne niko babivugaga. Hari ahandi biba ibyo bintu byo kunanirwa kwihanganirana. Ari nayo mpamvu twebwe dukangurira abantu ko bagomba kugira ikintu cyatoreraho. Kuba tudafite uruhu urusa, kuba tudahuje idini, kuba tutavuka mu muryango umwe, kuba dufite inkomoko zitandukanye mu buryo bunyuranye ntabwo bitugira abantu. Icyo kintu ngira ngo abantu bagomba kucyumva. Ariko noneho kubitureba cyane cyane nk'abanyarwanda kuko nkeka ko ibintu by'amoko twabigize nk'ikibazo cya genocide, abantu barapfuye, abandi barakurikiranwe mu nkiko, abandi barakirukanka hirya no hino. Ibyo twaribonye ko ari bibi. Ariko iki kintu cy'ikibazo cya politiki, kudahuza ibitekerezo bya politiki, ukajya guhiga umuntu ngo nuko ngo atari intore, kimwe nawe, nabwo umenye yuko bishobora kuvamo ikibazo cya genocide. Kubera ko ufashe nk'abantu bose, bari mu gace kamwe, bari mu ishyaka rimwe, ukabatsemba, ubaziza ibitekerezo byabo, nabwo wabukoze genocide. Nari ngira ngo abantu babitekerezo rero, ari abantu bari mu butegetsi bashyigikiye ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi birirwa bahiga abantu dore no kuri shefu wabo uvuga ko umuntu udatekereza kimwe nawe ari ikigarasha mujye mubitekereza aho mwumve yuko genocide mwamagana namwe mushobora kuba mufite imizi yo gushobora kuzayikora kuko niba ugiye guhiga abantu bose badatekereza kimwe nawe ubwo uyu murumuromo wa murongo wa genocide. Ariko ibyo Valentin yavugaga rero nuko mushaka no kuyikoresha mu bibazo bya politiki bidafite aho bahuriye n'icyo kintu noneho kirebana na genocide kuko muri Congo nta mpamvu n'imwe igaragaza ko hari genocide. Abantu ba M23 bafite ibyo barwanira wenda birabareba nubwo ye ntabasha no kubisoma neza ariko kuba Kongo cyangwa abashyigikiye ubutegetsi bwa Kongo bashaka kurwanya abo bantu babigometseho ntabwo bagira ba genocide mugashaka no kuvangamo ibintu rero ngo bya FDL n'abandi ibyo biturufu ishaje nagira ngo wenda muzabitekerezaho kabiri ubone ko nta hantu bizabageza kuko bimaze gusa n'ibisazo cyane. Valentine rero nagira ngo ngushimire twaganiriye ku bintu by'ayo masengesho yabaye ejo I Kigali twabivuzeho byinshi twagarutse kuri ibingibi bya Congo twagarutse ngira ngo no ku bintu bya raporo ya Human Rights Watch hari akantu kaba kasubye wenda utabuze uko wabitekerezaga waba wibagiwe wakavuga sino ugasezera ku badukurikiye kuko turi ku musozi w'ikiganiro
ya ntacyo ndumva twasoreza aha tugakomeza kwifuriza kandi abari badukurikiye kugira intangiriro nziza y'icyumweru ya no gukomeza kumererwa neza ubwo naho ubutaha turi kumwe
urakoze cyane kandi ndagushimiye ubusesenguzi bwawe nuko buriya umurikiye benshi ibitekerezo byawe hari abo bifasha kandi nibwira ko atari bakira cyane nibwire ko no mu kiganiro gitaha tuzaba turi kumwe nawe rero nanone nagira ngo hari mu biganiro twagiranye hari ibintu byagaragaye nk'uko hakenewe nk'ikiganiro kirebana cyane cyane n'imikoranire ya politiki n'amadini nari nasabye bagenzi banjye si ngombwa ko kizaba muri iki kiganiro cy'urwatubyaye ariko nibwira ko hatazabura ugitegura muri bagenzi banjye kandi nawe uzagitumirwamo kuko nabongeye twakungurana nk' ibitekerezo byinshi Valentin rero urakoze nagira ngo nongere nshimire cyane bagenzi banjye bo ku buhanga bw'ibyuma muraba agaciro ndashimira abadukurikiye bose ndashimira abayobozi abayoboke n'abasimpatizan burundu n'anyarwanda ruharanira impinduka mwakoze mwese kudukurikira n'abazadukurikira nyuma ikiganiro cyacu cy'uyu munsi nakirangiriye tuzongere duhurire kuri uyu murongo ku wa mbere w'icyumweru gitaha hanyuma ndabifuriza amahoro aturuka kuri Nyagasani murakoze